Ɗo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde alkamisare capantati lewru mars jenna yamde soki nder maison de la presse Bamako. En juttinono ɗo kabaruji ɗi umaro wayikalo fandin murtireji ɗan anni fuɗɗude kasen leleydi meɗen ndi caggal kamɓe cuuɗi ministre kuminiɗo kabar hakkunde mali kañe e leyɗele goɗɗe ɗe ɓe mbi ɓe gaɗan murtireji mabɓe gomɓe le poste ngaji ɗi ɓe noddata pas ɗe du mbi gaɗan wadde murtere muɗum en. Kamɓe ñongguitiɓe wonɓe ɗo Bamako ɗo kañe e ley kedde leydi ndi wattu joni ɓe mbi wala fo balli guji koɓe gondi heɓude ɓeɓe gondi wadde noddago fewde e laamu o. Ko nayri bangal bomboji irteɗe ley leydi ɗe fa hande ɗe gondi wadde kasaraji ley leydi meɗen ɗi tawede wiide yogga e pelle société civile en kañe e laamu koɓɓe mbiyaɗa gondi wadde immadaraji fo ɗi wonno sembe kabaruji ɗimin jogui noon ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Wattu joni o gouvernement leydi ndi aɗa wondi e fewtude hono ko nayri bangal murtereji noon ɓe kolli triwide caggal ko surdu noddirta direction générale du commerce tili murtere muɗum nde ko wattu joni o ɗum woni kamɓe golloɓe ɗe cuuɗi ministre en kominiɗe hakkunde mali kañe leyɗele goɗɗe ɓe mbi ɓe garan wadde murtereji mabɓe ley ko warta ko ley on ɗo wattu fo golloɓe ley pas ji ɓe ɗon tawa miccite ɗum wiide kamɓe golloɓe en sip kañe ig kamɓe ka ɓe darni murtere mabɓe nde wattu joni o faɓe ƴewto yalla hono laamu o hani gollirde golleji muɗum laamu wiyano wondi wadde do hen immadaraji jono wori Mamadou Sama Seku
mettili leydi ndi na gondi matede sabi talki mutereji golle fedde lolido pages en mali na anni wadde mutere balde tati fuddude 23 mars 2023 himbeji mabbe di yo huncangul hore sifa ngurna mabbe e golle mabbe kedana Sidou Diallo kanko ni hore jo syndicat be do pages embe
le watti joni daroro kanko me hebi le golli dirara amene ana micintina kan da jobidi kuma hebi le fotta ko amen golle le nyolman handen mede wondi e pamurde sedan e ministère humni kabaruji transport nan mudun
to ijeton won ko fuddi biltude bangal nomugol horejo keso nduko Moussa Keita yo horejo syndicat snisip ig holtiwide dum do yo moyere mawnde ka wi mako tobbe kewde godde natun de gouvernement o hani hinnaris
dum bura felle budi tofon be waddi horejo gorto ko noddete recteur de soud amel l'école noddeten université des sciences sociales et des gestions le genni bam ko do me joddi ke makko me kaldi me holtima torraji tun soud université wolle mudun go mudun jandeji de menma hani wadde di concours yogaji to kasin men hani wadde dum ciagal mudun kasin hono jobidi er ngaji dimi jangini ciagal yamirade to gouvernement dum woni kulleji dammaji ko me tawta
so bangal humpitingol balde noga enay mutre golle sinkangaji gonbe to golirre affaires étrangères e mala l'extérieur jodo halaji na gondi wadede hakuni mabbe e ministre golle dentangal hultiwili kaltidal ana hakuni mabbe e sinkaji mudi kididi
wattu jono ɗiɗo kabaruji fanba heɓe dow bmame ande to dow page facebook e compte twitter Studio Tamani en kala hono kabaru bomboji ɗirteɗe ley leydi ndi holli tawede fa hande ɗeɗo bomboji ana gondi wadde torraji fewde duroɓe kañe fa yettoyo remoɓe e yimɓele nannoyoɓe lumoji to baŋnge garto pelle société civile ana gondi wadde toon immadaraji kañe fa yettoyo fedde nde ɓe noddirta ley leydi meɗen ndi ɗum woni lutte contre la prolifération des armes légères ɓe mbi hidu kamɓe ɗo eɓe gondi wadde hen immadaraji noɓe kani rendirde jamare nde Mamadou Sama Seku
to bañagaro toon yimɓele hewɓe civil en mursi yonki mum en saabi ɗeɗo bomboje iraɗe lollirɗe eei tawene fedde haalde nde gonde toon holti wadde noddangoji kewɗi yalla jammara nde ne wattana hakkillo picce terroriste enɓe keɗɗana Amadou Lougué hoorejo fedde jeune en cercle bañagara gonɗo ɗum le fedde haalnan en
sukaɓe ana hani famde wi leydi ana wulle torraji ɗi sifa muɗum andaka woni yimɓe jogaɓe ko suuta bumngaji li leydi ko wawi hetno en sukaɓe en torraji saabi hannde so en hani fidde dabiriji famitinen jamaren fo en daɗa sarde ɗi kulleji bondi ɗi kabaruji fo ana wawi yeɗede dow jude arajoji meɗen
gollirde humaninde haaɓo kewal kaɓorɗe cewɗe holti wadde immadaraji fammingol yalla renude jamare nde keɗanna capitaine Djibrila Maiga kumniɗo heeƴo golle e jandeji ley ndeɗo gollirde
meɗe waɗa ɗi jandeji watti fo so meɗe famtina jamare torraji ɗi bomngaji hono nokkuto laffi deƴerno woodi meɗe waɗa ɗi jandeji e yimɓe andeɓe golleji muɗum sanne yalla jamaren daɗa sarre torraji ɗi bomngaji sa waɗle leydi
micine wiide le goto e tongaɗe mabɓe ocha holti wiide ɗeɗo bomboje iraɗe ɗe sambini mayde temeɗe yimɓele e ley hitan 2022 gammaliga
wattu joni en kala hono kabar yimɓele ñongguitiɓe wonɓe ley nokkoɓe kolliti lew ramadan du naati hono ko nayri bangal balli guji du ana fanɗi sanne koɓe keɓinoɓe kollitiri wiide eɓe gondi wadde noddago fewde laamo kañe yimɓele joen anniyaji lobbitinno faaboɓe sitan sidi ɓe
bedo joti le dankije mabbe dene sogoni ko le communistes genni bamako kambe ka ciukabe ko heewi be yimbe e ko epu nukujum en holliti ana hasingini e balleku linu lewru korkaru
balligu kay ila korkaru fuddi mi hebi balligu seeda ka ne wana san furje goddo wari hokkari min 25 maro dañe gawri seeda me
wallahi ko korka dari balligoji seeda ni wari ami
ko wonno manga jagaabe bi hukki min goto funa soodo man yogaabe ana waawi yogaabe waawa
le wudul lednin le lamu banyangara ko yata yimbe temede jion egbe joppi nukkuji men jippibe on nukku holliti kan endu ana le o torra goto mede wulduto e jamaare fu fabrobe nyamiri
pas tellement suffisant quoi
kumin totata ko heeta min sanne yo dum ala wara hakke lebbi didi fatati en dono kebal gal atani yewtere fa hande buru fufu odo wattu korko fe goto dulla wiide di wattu tiddo sanne den no fa hande minen kasani fabede
on très besoin des dons quoi
ciagane be yimbe egbe nukkuji men wulliti bangal lafi ko nyamete ben tewtra lam on kasi tinno fi dabiriji yalla ben hebne talkal ko nodderte carte biometrique kan e wule sebe nanal mudun
wattu joni en kala hono kabaru korka kambe chrétien be dubbe bi dum fuddi yilale no kay did lewru février hitande 2023 kambe korka mabbe kambe bi balde chapane be ngattali hen be ngadan li hen droit wuji mabbe kanye dewal mabbe lando kambe dum kedde mo konko nodderte abbe khalifa arber dina o yo goto e chrétien be ko mo sifi do hen
neɗo yontere hulitaande nde ñande ala nde fuɗɗata ñalawma lollirɗo dimanche de ramo ko ɓurata foof cennede hoore e kabar muɗum yo ko nabila isa alayhi salam naati jérusalem tawe mo taƴori jaati yonki makko heddoto jérusalem nden oɗo golle o hawriti e ñande ala mo noddira dimanche 5 ana woodi dun ñalaɗe goɗɗe tedduɗe hono altinere e talatare ñande alkamsare nde yo yambere modibaɓe chrétien en li adunar ndu foof ñalawma arjumare yo yitti mabruy mayde nabila isa alayhi salam ñande asore nde yoko wurtinako ɗiɗo yambiriji ɗi foof dowuji gaɗenteɗi leydi ndi
wattu joni en jara nokku noddirteɗo kiitaɓe mbi yimɓele humniɓe kabar haqqeji sukaɓe le oɗo nokku ana gondi wat ton batu muɗen balɗe tati le oɗo batu balɗe tati pelle ONG ne kañe fa yetto pelle société civil en fo ana gonno to fa ƴewto yalanoɓe kani firde do hen dabareji ko nayiri bangal rewde haqqeji sukaɓe wonɓe le oɗo nokku lanniɓe oɗo golle yo fedde humnide kabar haqqe sukaɓe rewɓe kañe galleji wonde ley laamu kayo do tugorgal fedde nde noddirta UNICEF en jara nokku noddirteɗo an songoɓe kolliti wiide won mobla way tati uru koy nokku noddirteɗo gawana gandi to an songoto yimɓe joni kaɓorde kañen paali ɗiɗo mobilaji li nokku mo noddirte toon to jeel e ɗum ley commune bara wiya wakkande paali toon mobilaji ɗi nde kala koɓe tawi e juuɗe jamare nde fof ɓe teti wala fof koɓe joppi e juuɗe muɗum'en ɓe kollitiwi dulle on ɗo ñalawma goto kamioji ɗiɗi ɗi nayyi gonno e muɗum'en kañe yimɓele ɓeɓe cikkiti wiide ana gondi jaadin koɓe paali nokku noddirteɗo ayeru iɗum fa hande ley saha leydi meɗen ndi seedi ɓe kollitiɗo ɓe jaadi e dabaji ɗi fuuro yewtere meɗen noddirten zoom sir nde garan halde kabaru no jamande wonde wayltindon attabiyaji muɗen worri le lewru korka ndu
lewru korkaru ana serti e lebbi keddan jungo dinankoɓe saabi ɗum gonga jaati nde korkaru neɗɗo hana haalda haalaji bonɗi so watti fo so matama goɗɗo ana haala haala bonka hono guendoƴo nanna muɗum a nanan yukaɓe ana wiya astahfirullah e man aa hoorena saabi le dina aslamaku neɗɗo so hoori ana hani antude ko haalda saabi haala yogaji an toon ana taƴa korka caggal muɗum ɓiɓɓe rewɓe ko heewi le o watte joni welti kaddile mumen wattiteɗe yogaɓe meɓɓe jaati naati hejjinkoɓe mi wattata jippugaji ɓilliɗi mi wattata orbo ngaji kasin yogaɓe meɓɓe du acci wattire pantoloji ma mini jip e nanal muɗum sukaɓe jokolɓen ka e worɓe ko heewi naati alhaji en yogaɓe ana ɓorno dollakaji ma sayaji buɓuɗi yogaɓe du ne yaha fo ana jogui teebeji mumen ɓeɗa yaaha misidaji ɓe juuliya yogaɓe meɓɓe jaati waɗan jamma fo ana juula ñalla ana leeli ɗo patɓe mata yolbere ka e tampere korkaru ndu leewi almamu goto korka yo hunde ko yamira sanne le dina yo goto le saraji joyyi ɗi allah holliti ko aslamaku dariɗo muɗum leewi makko aslama fo horɗo ana hani tinnade jogo tagu lobbu hono no qur'an wiri non fa korkaru timma enen wadna homo fuddu a heba wada nok korkaru e jien e cellan
ɗiɗo kabaruji folitinde ɗo mbawi heɓde do beme amen ande to so gabbi on gaɗi www toɓɓere studio tamani toɓɓere orgue no noddi numéro amen wiyamo mo an ɗo 37321 fande fane jeeye fewi nokku onno andirɗon no ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana wodi wassalamu yo yewtere meɗen nde ngaran halde kabaru ñaw mabɓinode tuberculose ɗum won ñaw ɗoyro raneru ndu micciteɗen wiide hitande hikka nde Sisile Moɓe cuuɓi o yalla hono oɗo ñaw hani timmirde ley leydi ndi fuu e manggal muɗum. Ɓe kolliti wiide rawani hitande 2022 ko yaata yimɓe ujunnaji jeɗɗomɓe temeɗen jaagoyom oɗo ñaw yiyaye muɗum no suudu ministre humminude kabaru cellal ley leydi ndi hollitiri wiide. Ɓe mbiya ɓe gondi wadde do hen imma daraji fa nde cafa eɗen gondi hokkirede mere mere no ɓe kani sakkirade oɗo ñaw ley leydi Mali ndi fuu e manggal muɗum fa keɓe famtade gaare keɗe ko Mamadou Sama Seku e sitan Sidy Bé pewni en dow hen.
Le Mali ko ɓadi temeɗen jo yimɓele ñawɓe ɗoyru ranoru woni mursoɓe yonku mum en kala hitande no holitiri ardiɓe cellal. Neɗɗo goto cawiɗo ñaw o ne wawi raɓude ko warata sappo fa sappo e jo woɓɓe. E wi docteur en Hadi Traoré yo keƴaɗo oɗo ñaw o lesisref yurusu keɗɗanna ko haali banggal tagu maysaji ɗi.
La tuberculose
yoru danew yo ñaw nawɗo sanne oɗo wawi natade saabe o torra bani adama. O ñaw hono entité hono entité caggal so jommu ana ƴoƴƴa watti fou ko hewi muɗum a tawa so jommu ƴoƴƴi ƴiƴe yaltata amma tan jommudu femme muɗum ana famɗo yaade o ñamata watti fou o holli tan o sella o jontaɗo. O ñaw ƴor danew homo fou ana wawi hewde ɗum saabi o ñaw ana yawi weltade sanne ɓuuri ñabbilaji kewɗi banggal ƴoddugon kan iiligon.
Les éternuements
sifaji ɗiɗi ñaw ɗoyru raneru woodi mo buuce emo nokkuji goɗɗi calɗi ɗiɗɗe fof ne mbawi sawrede. Suudu docteur Segu limti ko ɓuuri temeɗe taton cawiɓe ñaw o e ley hitande 2022 wakkat juno ko warata capanɗe jeenayo e taton ngoni gondiɓe sawrede. No hollitiri Adama Sisugo docteur Sisref Segu.
Segu ici
to minen ga Segu mi won nokkuji ɗiɗi to o ñaw ƴor dani sawrete watti fou so a pesama ɓe anti o ñaw ana e ma mi hokketen poɗɗe moɗeteɗe ga so ana ñawne ana wawi yeyde hono fa lebbi jeegon so sifa makko antama. Caggal muɗum so ñaw ana satti sanne oɗo wawi ñawnede fa ko yaata hono dungu goto e lebbi ɗiɗi fottade hono lebbi sappo ga o ñaw ana ñawne mere mere
gratuit.
Sawrugol mere ñaw o e tawde fof ñawɓe hewɓe holiti caɗele goduɗe. Ewi docteur Daouda Traoré kanko woni hoore jo projet li fedde arcad santé plus. Golleji ONG o sere jamare nde yo ƴewtade e sawrude kala ñawuji ɓiliɗi e ɗoyru rani e kañe sida
ñake 80
le leydi Mali ana yetto nokkuji capanɗe jetti e tati to o ñaw ñawte neɗɗo fof nawaɗo bamako ana wawi yamirede yetto suudu docteur nokku to jooɗi toon holitiri o. Gaali buuri sayɗi so neɗɗo ñawi ana wawi dogude hono kilométre ji deɓe ma deɓe sappo so yetto nokku docteur oɗo mawne to ƴiƴa muɗum wawata ɓame so ñawne. Samoji du a tan ɗi poɗɗeji ko naari banggal ñawde o ñaw ƴoru daneru ana wasa heɓede le docteur oɗo to o ñaw ñawte ɗum torra ko mata hannen le ñongo o ñaw.
E yo eɗen mbawi wuwde fa laaɓa ñaw tuberculose o ɗum woni Sisili ñalawma hertanago haɓo oɗo ñaw ɗoyru raniru yambinago ñandinogo e mars yo bataki guikke majjinde ñaw o. Keɗana docteur Youssouphe Diallo o yuɓna golleji gollirde humaninde haɓo sida ɗoyru raniru e ñaw heñere to ministre cellal.
Mi woni masiŋaji lobbi ko fabto amen wadde golleji amen no wodiri le leydi Mali fo e manggal moɗum saabu ƴeewi hannde feele cuuɗi docteur ji pamari ko noddirte sescom mi wonto masiŋaji ko wawata ɓamde ƴiƴa nawaɗo anda yalla ana sawi o ñaw ƴoru ma sawa ɗum. Sa fami joni le yimɓe temdere fou atan cafanɗe jetto e ɗiɗon honkomi heɓmi ñawni hande jaati jaamo haqqille mum ana wawi wallitinade hollita wi o ñaw ana wawi haɓede fa timma le palɗen fou.
Le kedde annara ndu ñande fof oɗo ñaw tuberculose na wara ko ɓadi uñayi nayo e temeɗe joyo yimɓele e ko ɓadi uñayi capan taton ñawɓe heɓe limtete. Dunke en cella holti wiide oɗo ñaw raɓotoɗo goni ɓurɗo fof sambine maide ɗiɗo wattuji ɗi.